lazima bata Twitter CC. Boenge Music. Apocalypse. Bella. Can you hear me? Can you hear me? Hey, can you hear me? I'm quiet, not allowed. Can you hear me? Hey, can you can you hear me? I'm quiet, not allowed. Gabi, I'm quiet, not allowed. Hey, can you hear me? Hey, can you hear me?
International game. Buddy, buddy, Rosso. Nakwenda ka 47.
Full.
No mind me, so I share. Wataka sita kei. Oma wata ikubari. Masikini, leo wamepata zari. Kipofu kaona kilema anacheza mali.
Maisha yetu baba, ni atabu sana. Tuwapigwa vita wana, na wana tuwandama.
Wanatamani tukose wapate wao. Tulale njaa kushiba washibe wao. Wataka sita kei wambea imekula kwao. Troni!
Wataka sita kei.
Mama!
Wataka sita kei.
Nip!
Wataka sita kei.
Sisi ndo tupo,
tupo.
Chako tukwepa labda ni kifo. Mwenye riziki tunaposikira chocho,
chocho.
Tunakabana na matatizo. Sisi usimchana tunapambanana. Tunafosikira kona tule minyama. Michezo kwa kujua na usitupe lawama.
Kaze ze 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 kalengila. Bibi kalengile. Tabaka sangu katula kalele. Mwana bitutu, mwana bitutu. Kafikila kapa.
Yeah,
Yuri, I call you.